아, 양비. Born to shine, born to rule, born to live. Lord, you can hear me speaking. Universal talent. This I'm gonna play, this I'm gonna lose, this I'm gonna be the one to suffer around. Everything I hate, everything I gain, everyone busy looking for me to fade. But he got it, no, got it, no. And I was born to be the king. Only got it, no, got it, no. I'll be there. Only got it, no, got it, no. And I was born to be the king. Only got it, no. Na mchana mina saka pay. Mina break miaso zangu wani everyday. Nakumbuka nilipotoka, kumbuka nilivosafa. Bila Mungu kwa nami, labda mini ngesha kufa. Bele na kesha macho nkiandika ngoma kutoka. Na kila nkienda producer nasema sijui kufoka. Nachoka, najiuliza jeni lini siku yangu nami itafika. Lini nami itafika, yangu itaheshmika. Dugu alipo nitenga, rafiki akanipiga chenga. Nilisi Mungu kaniacha nusura, niende kwa nganga. Hata mchumba nile mpenda machoni sikumona tena. Ahadi tulizo panga, zikweza sikika tena. Kawa kama yawani, kwa tena sina tamani. Sitetu inasemwa wazilo yangu iko mkononi. Nangaza kule na huku, wakunsaidia simoni. Wana nichekea usoni, wananchukia moyoni. Yangu elimu yangu ya mkopo, bado ni nauzi wajira. Ada ya mtaji wa chapati ni vipi nilipe fadhila. Tazi hana tumaini, mindo mwana, mindo baba. Haba na haba, si haba ila kwangwa jazi kibaba. Sogobi alinakaba, yes, niko sambamba. Daima nitapigana, ipo siku nitawabamba. Maisha kamechi za ndondo, ipo siku nitapata namba. This I'm gonna play, this I'm gonna lose, this I'm gonna be the one to suffer around. Everything I hate, everything I gain, everyone is looking for me to pay. But he got it, no, got it, no. And I was born to be the king. Only got it, no, got it, no. I'll be there. Only got it, no, and I was born to be the king. Only got it, no. Kibao zipo kampuni ya pata mwaka. So DJ, so presenter, so promoter na izitaka. Mashabiko na nipakiki kwa makali na pimwa vipi sijui. Sile tutata na mini siku itafika. Dugu wage kwa msaliti, rafiki anakuwa mnafiki. Yani adui, kondoa na ngoza chui. Kwa macho hawa gundui. Ndugu zangu washa nitenga, jamisha nipa kisogo. Uvile mtoto wa mkulima, misi yo mtoto wa kigogo. Shapitia magumu, nkajisi nina kasolo. Mekoswa koswa na jela, nkauzuria nyingi selo. Ngeshinda vipi bila Mungu, misi yo mtoto wa kachero. Ngeza vipi ata kuonga, kufoni tina tajero. Baadhe ndugu zangu tayale ashono na kero. Kuishi na watu ni mtiani jos. Tomba kakukuta na kupendo kiwa mbali. Ukisogewa na kutupa. Pendo kweli toko mama na dele nita kumbea. Lofanya ni mengi kwangu, so kunzana kunilea. Nilipo kosa elimu, so kwa zembe ni ufukara. Wengine wali nitumia nusula ntoe kafara. Walo naidi kusmama ndo walo nipiga ngwala. Kwa masai yao binasika diliki nipiga mkwala. Nikiamuko na nicheka, so kuniombea kwa mola. Na mlili alie juicy baba ikina umsafara. Nilo wa mini ya kandhurumu ikawa sala. Na shukuru nilicho nacho kilicho potea inshallah. This I'm gonna play, this I'm gonna lose, this I'm gonna be the one to suffer around. Everything I hate, everything I gain, everyone is looking for me to pay. But he got it, no, got it, no. And I was born to be the king. Only got it, no, got it, no. I'll be there. Only got it, no. I was born to be the king. Only got it, no. I'll be there. Universal talent. Call me the genius.